dachimsafi.com.
Unavyo nipenda sana, adini naogopa. Nazali, nazali. Yamitara dadi, maredi makopa. Oh mami, oh mami. Oh girl, I promise you life. Okay, I promise you love. I promise you security. Never push you down. Tangu ni kupati wengine na waona nya. Mimi so tape, sezi jisa. Baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa mami. Oh, wapi na washwa. Baby, baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa. Oh, wapi na washwa. Sina makeke, ameni nyaka. Sina lolote, ameni nasa. Sina makeke, ameni nyaka. Sina lolote, ameni nasa.
Utaki umalaya, umalaya.
Oh girl, I promise you life. Yeah, I promise you love. I promise you security. Never push you down.
Tangu ni kupati wengine na waona nya. Mimi so tape, sezi jisa.
Baby, baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa mami. Oh, wapi na washwa. Baby, baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa. Oh, wapi na washwa. Keke, keke, sina makeke. Ameni nyaka. Sina lolote. Ameni nasa. Sina makeke. Ameni nyaka. Sina lolote. Ameni nasa.
My medicine, my medicine, you deserve everything. Allow me to buy anything.
And the good work has been done by the people.